Yo.
Fresh out from NigeriMix.com.
Cheki bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Cheki bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Endea watu wako, miss your wenyu. Atika bae ume change, mpaka location si same. I'm sorry, ndani ya German, kichwa kwa lapa ki switch my lane. Ana wengine, but wanajua bad bitch, mandi ndio main. Mbona nikiwa down, hakuna mblain, aliwai complain. Sign ya different story, wame switch up, kebu kwanza explain. Kina choma, kina choma kwa brain. In a sound car, round of applause, akipiga back shot, bam bam insane. Na provide audience, stupid money zero sense. Kimaliza doba na drop sex tape out on your fans I guess. Wanauza jina, nauza experience. Ongea na manager red card depo kauko serious. Cheki bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Cheki bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Ngoja ni jaze glass, ngoja mfunzwe class. Ngoja ni washu kuflex ukiwa ima ganji na una ass. Hini jile wazito, weka skize last. Nini mshua kwa chini, juka baya ndio kamfas. Baby boy, mina yo hosi same. Umezoya ma idler, mini na ganji, mini na fame. This the best pussy you ever have, it shit si lame. Katafute mapadre, choma dhambi na kiflame. Na hisi game, hisi game. Nikichoma moto, lazima nita frame. Hatuko same, hatuko same. Nina mbuki flani, lazima wa obtain. Cheki bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same. Cheki bro, we are not the same. Jana ilikuwa chwani, leo ni ruwa, bebe ime change. Cheza na price, cheza na chain. We are not the same, we are not the same, we are not the same.
Fresh out from NigeriMix.com.